Yo, Anim Kozo. akavuyo kalyawo buli omwavu mukatomera munne baatukana kumpita omuzimu mu kaseera kanakaganayo cyane kale mu kuwenja kokunji nkyoboli jiningira tuleese n'amasanyalaza gagenze wekatira okulaba ebintu ebituse ngenda okuboleka obwanga nga bali bwerere nga n'ensanyi zibedi yankubanendiisa nga mutuze munange n'amasanyalaze ganyama sengeyo byenfuma olusi nali nsaze wade bombi bagende bwerere bwe nalaba tekinyambe ne malagale kamukamali basajja I got it.